exclusive from GucciWap.com.
Let's go, let's get it.
It's D. Jones on the one. Ha.
Ndine kama zi ukanipeza Mchalo changa munga ni chanki kugaza Nikongolesa pati ndrama ni kubweza Ndine breadwinner ni najaila kubaza Ndine kama zi ukanipeza Mchalo changa munga ni chanki kugaza Nikongolesa pati ndrama ni kubweza Ndine breadwinner ni najaila kubaza Hapa nitamba chetao Nitamba chetao Nganili zinishi nitamba chetao ha. Nitamba chetao Yeah. Apa nitamba chetao Gani lizini shi nitamba chetao Nitamba chetao Nitamba chetao Nikapuka paka chelo menso ni pandalama Chinyoni ni nakwila sini za kajama Ni pasi but these days ni mazimi Yakula ni bando boss pokambi sana na juni Nisie ni neka ni ganize vanzelo Ni kudala peni na mvela manone pampelo Gauli na zanga pweza chelo chelo Nitumila trevisa kungenesa selo Nilimu zonyanga Clean money sinima yuzinga nyanga Ni my brother no wonder sifikanga Kangono no love pantumba tima kasunga Ndine kama zi ukanipeza Mchalo changa munga ni chanki kugaza Nikongolesa pati ndrama ni kubweza Ndine breadwinner ni najaila kubaza Ndine kama zi ukanipeza Mchalo changa munga ni chanki kugaza Nikongolesa pati ndrama ni kubweza Ndine breadwinner ni najaila kubaza Apa nitamba chetao Nitamba chetao Gani lizinishi nitamba chetao ha, Nitamba chetao Apa nitamba chetao Gani lizinishi nitamba chetao ha, Nitamba chetao Nitamba chetao Uzini funsa wae Niziba makona Nishina kubaula nikale mukapona Street eye no lie Busy looking fly na kabak papi neni shina no lie Vonse finish tila panja Kutiva saka koneko panja Genuine noti mapepa yo foja Gati pali milandu no wande ni majoja Mazipati mwanga na mwalini Mutima unakosa jini Kep yetu ili anlulu Nitamba tewa kuzali lila mfioli Ndine kama zi ukanipeza Mchalo changa munga ni chanki kugaza Nikongolesa pati ndrama ni kubweza Ndine breadwinner ni najaila kubaza Ndine kama zi ukanipeza Mchalo changa munga ni chanki kugaza Nikongolesa pati ndrama ni kubweza Ndine breadwinner ni najaila kubaza Apa nitamba chetao Nitamba chetao Gani lizinishi nitamba chetao ha, Nitamba chetao Apa nitamba chetao Gani lizinishi nitamba chetao Nitamba chetao
Exclusive from GucciWap.com
Nitamba chetao
Sound